Castle Lite inakutanisha ma-DJ saba wa Tanzania na ma-DJ saba kutoka mataifa mbalimbali kwenye set bar kubwa. Castle Lite Superior Set ndani ya mkoa wako. Pitia www.castlelite.co.tz kujua vibe linalodokea wapi weekend hii. Unywaji pombe kupita kiasi ni hatari kwa afya yako. Kunywa kistaarabu.
I'm lost for words. I got nothing else to say. She a criminal. The girl is stole my heart away. She calling me. She don't want a good love and love I give. She telling me she don't wanna feel my hands on her skin. My Isabella, you got the men them looking you.
Yeah.